Makofi, 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 tutapiga makofi. Yo, piga makofi, piga makofi, piga makofi, tafadhali. Yo, piga makofi, piga makofi, tutapiga makofi.
Unasikia hiyo sound?
Yalo ngombas, yalo ngombas, yalo ngombas.
Unasikia hiyo sound?
Yalo ngombas, yalo ngombas, yalo ngombas.
Unasikia hiyo sound?
Yalo ngombas, yalo ngombas, yalo ngombas.
Unasikia hiyo sound?
Yalo ngombas, yalo ngombas, yalo ngombas.
Yo, shake kwa ngoma sasa, I shake visawa kama una rasa. Amambo vipi, sister vipi, songa karibu ni kushike vifiti. Kwa hii rhythm, inabidi. Can you feel me? Longombas kwenye rhythm. Washa engine. Sexy lady. Pole pole mama, akata visawa sinumize mama.
Munda bado. Kata mama, kata mama, kata mama. Munda bado.
Pole pole sister, akata visawa sinumize sister.
Munda bado. Kata sister, kata sister, kata sister. Munda bado.
Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali.
Bang bang nimeingia kwenye party. Lovishika Mikey, Christian shika wifi. Kiriba, kiriba.
Yo, piga makofi.
Kiriba, kiriba.
Maze piga makofi.
Hey, brother we.
Hey,
sister we.
Hey,
check yo.
Kitu, kitu.
Hii napita, hii siende. Shike yo.
Kitu, kitu.
So, wapa na chotaka, kino zungusha. Wapa na chotaka, amama.
Wapa na chotaka, kino zungusha. Wapa na chotaka,
amama. Yo, wapa na chotaka, kino zungusha. Wapa na chotaka, amama. Mama, wapo na chotaka, ah mama.
Piga makofi, piga makofi, piga makofi na balale. Piga makofi, piga makofi, piga makofi na balale. Piga makofi, piga makofi, piga makofi na balale. Piga makofi, piga makofi, piga makofi na balale.
Oh my sweetie, oh my honey, jo, jo ni kukamate, tutashuka. Tutashuka chini kwa chini. Nipe mato siteze chakacha. Wanichanganya hapa kutachacha. Wacha usiteze chakacha. Wanichanganya hapa kutachacha. Wacha usiteze chakacha. Wanichanganya hapa kutachacha. Wacha usiteze chakacha. Wanichanganya hapa kutachacha. Wacha.
Piga makofi, piga makofi. Piga makofi na balale.
Kitu, kitu,
piga makofi, kitu, kitu, mate piga makofi, kitu.